chinete tindondolole pintu achita pakati pamwe wanzinde awe chaku papa eko wamfumya yawe nepo wamfishalelo eko wamfumya yawe nepo wamfishalelo nasanga yesu 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 mumi konkona mufula yawe tamashile neluna puni nitata mali na ine nelwe fintu fya shupile
mali pa mali anti
nelwe fibusa fya lubile
mali na ine
finkumka Chushi esene ndeba pena imwe
Nasanga Yesu Nasanga Yesu Nasanga Yesu Nasanga Yesu
Nasanga Yesu Nasanga Yesu Nasanga Yesu Nasanga Yesu
Emwine amyu
Tindondolole Fintu achita pakati pamweo wandine awe taku papa Eko wamfumya yawe Nepo wamfishalelo Eko wamfumya yawe Nepo wamfishalelo
Nasanga Yesu Nasanga Yesu Nasanga Yesu Nasanga Yesu
Remember where you got it from? www.zambianmusic.net